genda maso sitarudi nyuma ne wokolo tyanza maguru gaguma nja kutambula paka ensije koma ready max ready music zekemanyi sirida yeyo sirida nyuma sirida yo abantu babinyo sirida nyuma sirida yo abo bagende kumpula sirida nyuma sirida yo ugambye kusabwa mbugu sirida nyuma sirida yo anyway bansomye konyo amawulire agamu kugasinga agamu simatayirire enze kamfube nkola ebyo bigambo kalebule nekulu bavuma mbu lwedi makali gadole nga balabye akasunga k'omwana omuwere funa kya sente bagala mbabulire agamba nayingira iluminati nga nguze ku loole tebagaliso babagala batusengule netale bogera kubuli omukaaba omugole olugula ku nkoko bagala ogiwandule bansobe ne basunga nga ab'ensekere bazuza olugambo everywhere ne mu butale bakafirito babamu ng'engoyo z'ongolole taata ne maama be bajulizi bantulire babulade bange bye mukola bya bwerere shut up your mouth and stop yemani sirida yeyo sirida nyuma sirida yo abantu babinyo sirida nyuma sirida yo abo bagende kumpona sirida nyuma sirida yo ugambye kusabwa mbugu sirida nyuma sirida yo okera kumacha nnyo kumaliri n'obuka misinde mu buliri omulimu gunoonya mu buli ngeri olugufuna batunulanga bendali bakuswama bakuyise mu kituli kuswaleko mudde kwalaali mbatidde mwana abo bakoyi ebikolwa byamwe mubituze nange kakomaawo mubufunze ai sibuli asekanti nabeera asanyuse balaba ng'oli bubi ne batandika okwesesa musa muganda wange leero kankukuse maama ne taata obubaka mubutuuse denesi naawe ebizibu byo bituuze shapunaifu ngambira luuse ebi byaluumuze sikoti fanefane mungambire kanekise bizoneriwainmolisa amanye bino byansi wizadi sikwerabidde ne nanalogics benadi basanyuka nga bamutadde wansi ewange emikwano nagiteekako ka x ne okunkunaku luggi luli kidosi redi mak ayaya babinyo sirida yeyo nze kyemmanyi sirida yeyo sirida nyuma sirida yo abantu babinyo sirida nyuma sirida yo abo bagende kumpola sirida nyuma sirida yo ugambye kusabwa mbugu sirida nyuma sirida yo 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 sirida nyuma sirida yo.